chunkysupplier.com.
Ura msamba mbele nyaki na mamasita tuja filimba urembe.
The best quality.
Wabuji na manga manga kama soja pa Angaligo. Uri ni Simba.
Food on the mix.
Wana kwana tiriri. Wana tiriri kaira wana tiriri. Wana tiriri kakinyelezi wana tiriri. Wana tiriri kalontana na tiriri. Wepakachebeke, wameingia Boga kaloleni, wamezingatia Wanangwa ilala, wameingia Wepaka kinondoni, wamezingatia Buza kwa chea misi, we wameingia Wanakatanyaki wengine nakatabia Lakini kuna kitu misoja ninasimia Napenda mimoshi kujipulizia Napenda shisha, temeke shisha Wanangu shisha, nabuta shisha Wanangu shisha, napenda shisha Kujosela shisha, napenda shisha We kama unamafika nye chokie pare Usijende kese bure nenda ukanye We kama unamafika nye chokie pare Usijende kese bure nenda ukanye Wanangu shisha, napenda shisha Na washa shisha, makopa shisha Tyson shisha, na washa shisha Makopa kani shisha, wanangu shisha Wanangu mnawasha kweli, nimnabuta kweli Na shisha mnawasha kweli, nimnabuta kweli Wanangu mnawasha kweli, nimnabuta We kama unamafika nye chokie pare